to Short Tracks today.
Sina kwingine ila ni wewe baba, usije niacha nisije nikaumia. Walisema atendaga kwa nani, shida zake atamsajaga nani? Ni wewe baba, jina lako la uweza, washangaze tena wajue nimekupata wewe.
Nimempata Yesu, nimempata Yesu, nimempata Yesu.
Alikufa msalabani, aliteseka msalabani, kwa ajili yetu wanadamu, anatupenda, akajitoa sadaka, yeye. Atafuta marazi yote, atafuta fedheha zote, atakulinda, atakuponya, kwake utakuwa huru.
Tatizo, tatizo, baby.